wape salamu, oh wape salamu. Wajue Yanga sio lebo zao, wajue Yanga ndo kisiki chao. Wape salamu, oh wape salamu, wape salamu, oh wape salamu. Wajue Yanga sio lebo zao, Yanga ndo baba kwenye ligi zao. Wananchi, wana Jangwani, wananchi, mimwezenu Yanga naipenda. Okuwa Yanga na enjoy, mabingwa wa Afrika Yanga, Yanga, Yanga. Asante sana GSM na wadau wote, wana Jangwani, wananchi. Oh, oh, salamu tuwapenzi salamu, wana Jangwani tufikishe ni salamu. Wajue hatuna kitete, hatusajiligi waze waze. Wajue hatuna kitete, hatusajiligi waze waze, yeah. Wananchi, wape salamu. Wape salamu, oh wape salamu. Wape salamu, oh wape salamu. Wajue Yanga sio lebo zao, wajue Yanga ndo kisiki chao. Wape salamu, oh wape salamu. Wape salamu, oh wape salamu. Wajue Yanga sio lebo zao, Yanga ndo baba kwenye ligi zao. Ndoto ya wachezaji wengi kuja Yanga, timu ya wananchi wakali wakandanda. Soka tamu, soka Jangwani, soka samba, timu vyao tunavichana kami samba. Tuna wachezaji wakali wakali, wakali wakali, uwanjani hatari hatari, hatari hatari, wakali wakali, wakali wakali, hatari hatari, hatari hatari. Ona moja 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 moja. Weka goli kitu. Nataka nione kitu. Ah. Weka je, eh. Choma nyama. Wow. Choma chipsi. Wow. Asi choma nyama. Wow. Jangwani choma chipsi. Wow. Choma nyama.